Tera. Hakika nimekupenda. Na terrorize the old hinders, mamako na nita daddy, so I'll be your step daddy for one night only. Tera naongozo na Mungu, meshindo kuishi na Tera. Na uko uendako, baby mama, take care. Huyo mtoto ni zawadi, Mungu alitupea. Namba moja usogope, Tera usogope, mama watoto usogope, kusu hela usogope. Mina usiana na universe, kesho naeza kwa Bill Gates.
Sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani.
Miaka mitano upo na Tera, uliwezaje? Alafu leo unashindwa kiaje? Hakika nimekupenda. And I got dough, ndo maana siezi kukaa kwenye ndoo.
Sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani.
Jamani Tera, baadhi za interlude ziliunda ndoa, baadhi mbili za mbupu zikavunja ndoa. Never been a troublemaker, vitu jinga na cheka. Nishajue takuwa nimekuwa kimbizana na pepa. Is na solid, it's okay, is na uchawi ni utata. Mina shena JK, mina shena Kenyatta. Sandani kwangu, alala nani. Choka Racy, India warrior. Good girls going bad, huh? Nikubaya, rafiki zangu ni akina nani malaya. Tera anaongozwa na Mungu, meshindwa kuishi na Tera. Tera anaishi na Mungu, meshindwa kuishi na Tera.
Sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani, sipende dharau na kujikuta wene nani. Wene nani.
I love you.